kutuza. We ama la ya wumula. Na mama wote ya kutuntuza. Tulina we wanubuka. Maya kulimi ya kukola.
Now we want to book up, 'cause he made you completely, completely.